Polisi matugeri mkunonyeza kumfaye mvubuka wa miaka 17 ategere kisekeri ya Augustine wa mtuzo wa Nalusunga Mukasanga Town Council mu district ya Wakiso. Kigambi bono yafiride ku kyalo Najjo Zone Kanywa Musulo Cell Gombe Division mu district ya Wakiso. Mugenzi abadde atunda matamu kabuga ke buwambe era bw'atakomyewo basanze mulambo mu kizimbe kikyazimbibwa ku ssomero The Flourish Daycare and Nursery School. Kakati omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza nti bwe baleese embwa enkonzi y'olusu ebatuusizza okukwatakulira essomero lino Moses Muganga ayambeko mu kunoonyereza.
Embwa yaffe y'olukonzi y'olusu twagikozesezza, yatututte mwemu ku class ku ssomero lino erya Flourish Daycare Nursery School. Yatudde mu kibiina ekyo era bwe yavudde awo netutambuza paka ku luguudo lw'ebuwambo. Tulina ebintu bye twazudde ebisobola okutuyambako mu kunoonyereza. Zimu twasanze mu baby class ate exhibit endala twasanze mu class P2. Agenda maso okuyiga abenyigidde mu kikolwa eky'okutemula